uJobe 7 verse 1. Umuntu akasempini yini emhlabeni? Imihla yakhe njengemihla umqashwa na? Verse 2.
Njengenceke ekhefuzelela isithunzi, nanjengomqashwa obheka umvuzo wakhe.
Verse 3. Kanjalo, ngithole ifa lezinyanga zokubi, ngimisela ubusuku bezihlupheko. Verse 4. Lapho ngilala phansi, ngisho ngithi, ngingavuka nini ngokuba ubusuku bude, ngigcwele ukubinyabinyeka kuze kuse. Verse 5. Inyama yami yembesiwe zimpethu namagade othuli, isikhumba sami siyaphola sibuye sibhicike. Verse 6. Imihla yami yashesha kunesaluko, iphela ingenathemba. Verse 7. Khumbula ukuthi ukuphila kwami kungumoya, iso lami liyokubuye libone okuhle. Verse 8. Iso longibonayo alisakungibuka, amehlo akho esekimi angisekho. Verse 9. Ifu liphela lihamba, kanjalo wehlela endaweni yabafileyo akasayi kukhuphuka. Verse 10. Kasayukubuyela endlini yakhe, indawo yakhe ayisayi ukumazi. Verse 11. Ngalokho, nama ngiyukubamba umlomo wami, ngiyakukhuluma osizini lomoya wami, ngikhale ngomunye womphefumulo wami. Verse 12. Ngilulwandle yini, ngingumkhomo yini, ukuze ungibekele abalindi. Verse 13. Lapho ngithi umbhede wami uyakungiduduza, ukhukho lwami lungithwalise ukukhala kwami. Verse 14. Uyangesabisa ngamaphupho, ungethusa ngemibono. Verse 15. Ukuze umphefumulo wami ukhethe ukuklinywa nokufa kunalawa amathambo ami. Verse 16. Ngiyanengwa yiwo, mangingahlali njalo, ngiyeke ngokuba imihla yami iyize. Verse 17. Uyini umuntu ukuba umkhulise nokuba ubeke inhliziyo yakho kuye. Verse 18. Nokuba umhambele ekuseni njalo umhlole njalo njalo na. Verse 19. Koze kube nini uyeka kungibheka na, ngiyeke ngize ngiminze amathe ami. Verse 20. Noma ngonile ngenzeni kuwe mlindi wabantu na, ungimiseleni ngibe yisigcibisholo sakho, ngize ngibe ngumthwalo nakimi na. Verse 21. Awuthetheli ngani isiphambeko sami, ususe isono sami na? Ngoba manje ngiyakulala phansi othulini, uyakungifunisisa kepha angikubakho.